Dancing on the track.
Ikhulile ihambile iminyaka ngibonile ndizihambile indawo mandibulele Thixo esandcwime kulo mhlaba mandizamkele bezenzeke ebomini bam. Lonyaka I'm turning 24.
Bonge inkosi insasekho.
Lonyaka I'm turning 24. Lonyaka I'm turning 24.
Bonge inkosi insasekho.
Lonyaka I'm turning 24. Bengilulanga
koko nikhula ndipusha ndiphani
bengamnandanga
unozala bengeke bephani
makhulu esigadi sobabini nomninawe wam sasikhumbula zonzuku lindwane senkomeni nomalume bam. Ngolwesihlanu xa kuya ixheko funda ibhayibhile sonke ekhaya umnekhaya ndikhuliswe ngembeko noba ngelinye ixesha ndilahle nandakhula ndaziphushela itesho emva koko izinto zatshintsha ndiyabulela ngumntana muri zala kwakhe ndavele ndatshintsha. Ikhulile ihambile iminyaka ndibonile ndizihambile indawo mandibulele Thixo esandcwime kulo mhlaba mandizamkele bezenzeke ebomini bam. Lonyaka I'm turning 24. Lonyaka I'm turning 24. Lonyaka I'm turning 24. Lonyaka I'm turning 24.
Cela uba wancede ngoxolo xa ndirongo ndizibone ndizithobe bazama inxalenye yobomi ukukhula kundibonise loo nto.
Usaphila bhuda hlezi umoya uselapha ithuba likhona ungakwazi ukwenza kangcono ngomsawulazi kodiba nokholo noba kuthwani ungawulahle umbono hamba indawo kundenze ndabona le minyaka indenze ndayiqonda zindumkhulu ebendifundisa zona but ungazi kufana nongaboni ndambulela kakhulu sophisha ngemfundiso nangayo yonke nto wandazinzanele zikathi khulile ihambile iminyaka ndibonile ndizihambile indawo mandibulele Thixo esandcwime kulo mhlaba mandizamkele bezenzeke ebomini bam. Lonyaka I'm turning 24.
Bonge inkosi insasekho.
Lonyaka I'm turning 24. Lonyaka I'm turning 24.
Bonge inkosi insasekho.
Lonyaka I'm turning 24.